Yeah. It's a boy, Biggie. Nona wana bonga ila bada wani fiki. Mana niko juu yao na tena wani shiki. Mbali zaidi wao mina wapeleka ndoki. Wanajifanya wana kumbe wana wanafiki. Nona wana bonga ila bada wani fiki. Mana niko juu yao tena wani shiki. Mali zaidi ya wao mina wapeleka ndoki. Wanajifanya wana kumbe wana fiki. Hey, yo, my dream was to be a star. Ni drive my Lamborghini ni giro kumta. Dubai, UK na China ndewe na car. Sema nyota walizima juu ya tama. You better be careful. Rafiki usiamini. Unaweza dhani mwana kumbe hilo jitu jini. Kilo nachofanya unachosema nige we makini. Ama ukicheza utakuzika kaburini. Wamenifanya nika flop, wala sijifai. Likuwa niko fit nina mula sijidai. Those bitches want to take me away. Feel a goodbye, fuck you bitches stay away. Niacheni ni furai, eh. Are you can't flex the way I flex. Nigga niko fit. Lipigika wakati wangu shida na madhiki. Say me na roll, mnaumia wanafiki. Let me say I got love na wapenda mashabiki. Nona wanabonga ila bada wanifiki. Mana niko juu yao na tena wanishiki. Mbali zaidi ya wao mina wapeleka ndoki. Wanajifanya wana kumbe wana wanafiki. Nona wanabonga ila bada wanifiki. Mana niko juu yao tena wanishiki. Mbali zaidi ya wao mina wapeleka ndoki. Wanajifanya wana kumbe wana wanafiki.